viongozi. Ona nidi izi pisi endi lavu, gongo la moto usafiri wa mabavu. Kweli nakubali me overtake, nisame mie my mistake, kono umenyosha nafunga breaki.
Una utaratibu na sheria afande, wacha nikashushe abiria afande. Chombo yuko fulu na madenti, wana waishule funga geti, eseni baki nayo kama bondi. Afande, 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 afande.
Kazi nimeanza juzi mjini na pambana, baada ya kurusu tuondoke ndo kwanza mnazozana.
Usiatamani na kazini nime late, konda nipe changu staki muda upote, ndo maana sometimes naona bora ni request me. Yeah.
Aro we dereva, kwanza unaongeaje na mimi uko bado ndani ya gari? Eh? Ebu shuka huko. Na leo nitahakikisha unalala central. Nyambafu.
Kosa la kwanza umezidisha watu wengi, konda shuka tuonge. Na siji deleva kama una leseni, ebu nipatie. Ujafunga mkanda
deleva,
ujavaa uniform
deleva,
taili ya nyuma ina upepo abilia mnalalamika nini? Na hii chuma inalala sento, nataka ni kupige hizo fine. Eh, tazama nyuma ulivo acha moshi, hata gali sizioni. Indicator mbovu bado haitoshi, kumbe hauna taoni. Bora ni kuandikie fine ukalipie, kesho usirudie, so kesi zangu mie.